ujine wawoka wa jendre
hey
hey apa matsonga
chawa
hopek wasitivales hey yasitivales yawe wasitivales hey yasitivales yawe
our dawa friend
hopek chawa hopek 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 chawa hopek 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 chawa
Kiani, kiani.